the beat.
My Chioma, Chioma, I love you, Chioma. My Chioma, Chioma, I love you, Chioma. Yeah, no, I love ni kwa kufala. Tayari nishazama kwenye kina mama. Kamoyo kangu tika ai, naufia kukukosa. Waone wanajaluzi au watufeki, titi fotaki kukwacha staki mina.